Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Puti, angiti bati badali kumsai, ngiti phezu kwamanzi esparkli, iphuthumile ebhatini, wenu ya nege fancy, ayi sesi ya hamba, bathi sebagcwele abantwana ebhasini, phezu utshwale buni, iphele imali ebhuti,
bezena bola sponi, bayigijimisa nabe scoopy, azoshisa amateki, shaywe ngihamba ngale kumbini, ayi bamile mane fastere.
Shy with number, man, the combini. I'm a million, man, the fastest.